Incwadi izenzo isahluko sesibili. Ukuthululwa kaMoya oNgcwele. Kwathi sekufikile usuku lwePentecost, bonke babebuthene ndawonye. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo, kwangathi yokuvunguza komoya onamandla. Yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo, kungathi ezomlilo, zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Base begcwala bonke umoya oNgcwele, baqala ukukhuluma ngezinye izilimi, njengalokhu umoya wabapha ukuphumisela. Lalela-ke sihlobo sami, lokhu kuyikho kwakhulunywa ngomprofethi uJoweli ukuthi kuyawukuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke.
Yena moya oNgcwele sigcwalise namandla akho. Yena moya yehla moya sifundise indlela zakho. Yehla moya yehla moya sigcwalise namandla akho. Awu yehla moya, yehla moya sifundise Baba indlela zakho. Uhlala kimi, ngihlale kuye, kuyena owenza umsebenzi la. Nkosi nikela aphathwe nguye, uyanqobe la izithanya.
Yebo,
sidinga wena, hlala nathi moya oNgcwele.
Siyabonga.